Baby, no quit on one. Baby, no quit on one. Kumbukia nyuma eti barazani tumestay. Tulikis na kupendana. Sasa umepanda bay. Mambo ya kawa mwanana. Bata kila day. Shakubali minife. Wani uwe na machizi wanitupe. Hata siri zangu na uweleze. Unakubali minife. Wani uwe na machizi wanitupe. Hata siri zangu na uweleze. Kushika sikio leo unaniona misio kumbuka mimi ndio kimbilio sijo kaimba kama sio juhudi zako lukamba juhudi zako lukamba kuna muda mimi nakesha na wede stem nyingi kichwani anayejua manani shakubali mimi nife. Wani uwe na machizi wanitupe. Hata siri zangu na uweleze. Unakubali minife. Wani uwe na machizi wanitupe. Hata siri zangu na uweleze.